Kuwa super ukiwa na mtandao super pekee wa Tanzania. Cheki video faster, peruzi kiulaini na pakua chochote faster.
Yajayo, yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.
Oh, oh, yeah. Oh, yeah,
straight up, it's your boy Vic Masulo Dollar. Introducing Shaz. Yeah, Cash Catch.
Wana wachesa wingi hao o wana dai kunipeleka kwa hao. Every boy wants some hype chiki. Mina bounce ziko wana fiki. Staki zoko ina wapaki sogo. Sababu mimi nimekuchagua. Ukini guza na hisi. My hips are like I'm ghetto.
Jena munda nyodhi, jena munda yengi. Jena munda mark nungoni wa melo tanda. Sama neni wanga wilto kaki bonjo chunya turu. Sami kala guambo dab, ima penzi ni menasa. Uliza Jubilee, ujue kwenye moyo menta wala hadinda. Na ukabithi Zimbabwe, Mugabe na Congo. Navute magufulu tumie perfume ya shibu. Lazima manukato, tulale ndani ndege. Breakfast Malaysia, Abu Dhabi au Miami. Nishiki.
I wanna give you some boy. Come get it, come get it.
Give you some girl, come get it, come get it, oh.
Nikupe utakavyo nishike, baby. Nikupe utakavyo nishike, baby. Ukipitisha mkono kwenye kiuno, baby nadata. Na mikati yetu staki farakana. Italeta matata. Ukipitisha mkono kwenye kiuno, oh baby nadata. Na mikati yetu staki farakano. Italeta matata.
Na penye tumefika nataka wandike story. Na vile tumecheza na hisi uko na boli. I've been in the game. Na vile unacheza nataka tucheze tena. Na vile nakupenda sisiri utanipenda. I call you sexy queen, sisiri unapendeza. I call you sexy cop na vile umenifunga. I bet niko high. Yes, I yugo likanye. Nyathi nitoyo chunya heri maonge mwando. Yae, Oliel, Vic Maslow Dollar. Chas.
I wanna give you some boy. Come get it, come get it.
Give you some girl, come get it, come get it.
Nikupe utakavyo nishike, baby. Nikupe utakavyo nishike, baby. I wanna give you some boy, come get it, come get it. Oh,
I wanna give you some girl, come get it, come get it. Oh.